ngalipota kubyobulamu ya fulumizi wajabufuddeko ekitongole ki National Planning Authority nedwalire lijanjabye ndwadde z'emitwe yalaga nti ndwadde z'emitwe mu bantu zeyongedde bitundu 7 ku buli 10 okuva mu mwaka gwa 2021 abakubu kujanjabye ndwadde z'emitwe bagamba nti kuludde olw'abaana amasomero ge gasinze okubakosa olw'okubakuumira mu kusoma okutaggwa nga bayayanira okufuna obubonero ne batafuna mwaganya gusobola kuumuza ku bwongo. Dr. Juliet nakwakulira eddwaliro ly'ebutabika erijjanjaba emitwe annyonnyodde ku bye bazudde nti bye bisinze okutabula emitwe gy'abaana era n'asaba buli akwatibwako okwongera okwezuula.
Endwadde zino zeeyongedde nnyo okusinziira ku ripooti gye twafulumya biseera ebyo ne National Planning Authority. Zeeyongedde ebitundu nga 7 ku buli 10 okuva mu 2021 mpaka kati. Tulina abantu abalwala kati ebitundu nga 2 mu 4 ku buli 10 bakulu, 2 mu 3 ku buli 10 baana bato abalwala endwadde zino. Norwecho endwadde zino zeeyongedde nnyo, twetaaganga Uganda okuba ku kitukola olw'okugezaako okujjanjaba abantu baffe naddala abavubuka. Endwadde zino zireetedwa ebintu bingi. Stress yeeyongedde nnyo, okwennyamira kweyongedde nnyo n'okunywa enjaga n'emyenge yeeyongedde nnyo naddala mu bavubuka olwa stress ono gwe twogerako. Abaana mu kumiti eyo gye babeera balina ebintu bingi ebibasoomooza, okusoma kubasoomooza, emirimu gibasoomooza.
Dr. Kanamara Daniel nga mukugu mu kujjanjaba abalwadde b'emitwe ng'ayita mu kwogera nabo kye bayita tokotherapy agamba nti amasomero tegakyawa baana mwaganya kuzannya songa n'abazadde basaana okunenyezebwa.
Abaana be tulaba mu wiiki bangiko naye ate bibasumbwa ebisinga biva mu masomero. Amasomero tegakyawa baana mwaganya kuba baana. Abaana abaali bayuka okuva ku ssomero ku ssaawa 10 ati bavaayo 12 ate we batuukira waka n'owo obudde tebafuna na ddakiika oba 10 oba 3 ez'okuzanya. Abasinga badda mu bitabu kukola homework. Amasomero gatandise okugoba clout y'okuperforminga okukola obulungi mu masomero okukira tebandifunye mu kufuna abaana abeegasa abali bulungi mu bulamu bwabwe abatali mu kukosebwa ku bwongo. Wova ku kintu ky'amasomero abaana abasinga bali mu kukosebwaku mu maka ate nawo owali obuzibu obungi. Abazadde tebakyalina budde bwakubeera waka akeegiira kiva ku baana baabwe. Abazadde bakuziiza eky'okunoonya ssente, abazadde balwana ate abaana ne bategeera ensonga zino. So factors tetuzagamba mbu tunenye masomero gokka, edda waliwo ne factors eziva mu mayumba gaffe.
David Agre Chivenge nga imutesitesa omukulu mu minisitule y'ekikula ky'abantu agambye nti batandise okwekenneenya alipoota zino okusobola okulaba engeri gye bataasa embeera.
Kituyamba okudda kati mu bantu mu programu mu bazadde ne twongera okubalaga kike baali badde bakola. Definitely omwana okumuzuukusa saawa 10 oba 10 ez'ekiro agende ku ssomero asibeyo olunaku lulamba abamu tebalya mmere tuba tutta abaana baffe n'eggwanga lyonna tulita. So report zino zonna ndowooza zijja kuba kya muwendo nnyo gye tuli mu ebyo tukola ne mu programu zaffe eza community mobilization nga tugenda tusomesa abantu mu byalo, abakulembeze, abazadde. Ebyo byonna tulabe nti tubikwatako.
Ye Buyongo Zamzam nga kansala w'abaana n'abakyala mu nsonga zino asinze kunenya bazadde.
I advise parents ekikukezesa omwana wo ssaawa 10 mbu omuteekateeka kubanga olina essomero ly'oyagala, mbu kubanga alina okutambula simanye baasi emukima ku 11 kyekyaki abaana bakyeyongera okutabuka emitwe. Ekyokubiri, abazadde bonna baabagamba nti abantu abagagga mu nsi n'abantu abali successful balina kubanga baafuna first grade naye ng'ate ekyo it is a lie. Abazadde beetaaga kusomesa, abazadde balemereddwa okutuula wansi bayambeko abaana mu nkula, bo balowooza olina kunoonya sente nnyingi omuteeke mu ssomero ly'ebbeeyi ng'oweggyeko obuvunaanyizibwa. Omwana n'abeera ng'alina homework, alina okubeera ku computer, alina tabu, alina essimu, ali kusoma ku TV. All of those things do affect the children is brain. Sebo tuba tusobodde mu meeting abazadde tukibagamba. Kati ne balabira nti omwana yeetaaga nnyo obudde bw'omuzadde okusinga properties z'omupiika.
Emanduso mukitundu kyo.
Mukanyomero kafaka mukitundu kyo Farida Bongole ali mu Kampala okwekenneenya embeera eriwo okuva abasuubuzi ab'oku kkubo bwe basengulwa.